Dirty Music. Yeah. Rio Music. Eric Magic.
Kugambe ekinuma yomuweka omulungi nze kwe nasima abalala balungi naye obasinga oyina empisa kwagala olwekyo kati nze ne waddeyo nkukume mu buli kizibu kyonna kuba oli mulungi tosaana kulumizibwa sibalaba sibalaba Sibalaba, 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 Teri murungi kuno kusi yali kusinga Kuba mu buzibu ndi banawe yadde mu sanyu ndi banawe yadde mu bulumi tuli bababiri nze siri kuleka Sibalaba 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 Ndabakwe omukwano
Sibalaba,
Ndabakwe, Ndabakwe, omukwano.